It's Bob Maneke.
AAM Records.
Navyo ni pavita kabla ujanita mwenyewe na kam. Haujacheka na tabasamu,
baby.
Tumezaliwa pamoja we hawa na miadam. Wino ngao kangale, umesha piga pao salale, yeah, yeah, yeah.
Wenjo mama lao mamale, wenjo ngao kangale, umesha piga pao salale,
yeah.
Nitete, nitete, kwenye mapenzi yako nidekeze. Nideke, nideke, piga sumari mpenzi nichezeshe.
Rumba, mama, rumba.
Kuyona sahau, nikikosea kunsamehe usisahau. Hawa Adam, tunuku vitam, kiu ya majini kunyeshe zamzam.
Ah, ushani changanya, mafungo ya nyanya. Kama mpira uwanjani umeni bambanya. Sito danganya, spefero spanganga. Kaburuga ubongo zina la kuvanya.
When oh my love,
nipe vya bala na pwani.
When oh my love,
danjo paka kanjani.
When you mama lao mamale, wenjo ngao ngangale, umesha piga bao salale.
Ah, wendo mama lao mamale, wendo ngao kangale, umesha piga bao salale, yeah, yeah, yeah.
Nitete,
nitete, kwenye mapenzi yako nidekeze.
Nidekeze,
nideke, nideke, piga sumari mpenzi nichezeshe.
Rumba, mama, rumba.